Santos on the beat.
What music? A BZ.com.
Oh. I'm. Wazakalia one. Duk Mesa. Lelo ni Friday, siku la zidala. Sinenga goni nyumba wiki ya ndia mbadala. Kumukola nyasha ndiyo zima mune destiny. Grua kuzandi ya nka bro. Hapa nile kunchito ndi na uya mendeka kwa na kale chama living. Mr. Kozi flow mami paka kwa na seven. Hapa bandi zivaya nangate ya ndestina. Nipaje feta kuza sintu kama exceeding zinka jen. Ndile mu highway, liliva fear darkness. Kwa mabendi sigonja li me break silence. Before the 30 no zani pimpa lift. Mozali ndipa kati ya kufaya na ya kwenzi. Sina chedu ya kwela, chipatela tatila kunari. Kulibi fanzi magadi ya bwela manisi. Nkuzani nazi pangizi fende tiribe. Tiribu wa wile na wa alikuholibe hey. Ndili palesi, meunga ni mashata. Chitunzi chilikini kumakati ni makrata. Matoko ni mankwala ama lowa na waanda. Otaliza kulimbiki sa kupanga jifana tayo njua and the west. Yambili njoko mdua, undenende kwa mpao. Sato kupuka ukagwa, ozi sase matupolo wasipuka. Kuseli kulintendele wante uzatuluka. Ativo maze pop, ni moyo wachi nyengo manesi busy va TikTok. Pasi pali mitembo tandis, abuela buanje mogeto ndi Kamila. Poti anawa ni mbea mawa mokadula Kamila. Ma scholarship mawa pesa ndana ama posi na fiti makalabalist. Ya maybe listi kosea, tukufuti kwa soko lila ndi akuyula. Majanja podium, ambula sino fuel. Ama enda ndi mifuji kuhumbila fiti match. Sunga ya nkuleva guru panga taku kunjata. Wajikri engineer kuhita nilaba stage yu. Nyota sa chulunga muzicha ziriba bench. Antu wakulila kwa maziko likuseka. Oe sama indi handed a willi zikucheka. Ulo ndita seka coat, nikumfa kupojeka. Tema dinalimba kwa matupi litepeka. Megafoni koku zaafusa mama matiba. Ataribe chochite linjala angu makido. Hapa teni ndine vaya nduka nika kwa tandiza kudwala. Ndiko sewa ena undi ya kapido. Sika na konide boy apeleke tiza. Kuji alimbele nchida fona gendo kali visa. Maloto ndia nafa nangu sara ndika tiza. Malichikide kusili lisa tika pasa kiza. Obida kwa siya sanga bigi sana. Aenda banji wasi ntima sana alimbe sana. Even zaga 68 pensho ni balive. Chasarende chuma kwa matili ndi kalida. Si pano wadi makendi ya mavenda. Kwa mangati mbuye sativa ati venda. Ino karanzika mwenye ndi adventure. Obwela ndia bala bale acha ni ma stranger. Ay.
What music? Abz.com.